degmooyinka cusub. Heerwe jeer waxaan u sheegaa ninkii degmo cusub u samaynayo Kali County ugu faa'id, degmo cusub oon qandaraas geynaa ma leh in la wadaan rabaa. Degmo cusub oon qandaraas ka samaynaa ma leh. Degmooyin waa nugu filiy intaan qabno. Degmo waxay noo kanan keliya waxaa weeyaan saddex sheer. Saddex sheer baynoo galan. Isku dhadhac qoys osdilkii maana aynoo kenta. Isku dhac qoys osdilkii maana aynoo kenta. Daaqay naga halayni grazing territory ay sii spread garayni. Lacagti yarad oon service ku samaynayni ay spread garayni, ay ballaarini oo sii yarayni. Daawada markaad keentid waa inaad geysid xaruntii 700 oo xarunada daawadan kala geyn transportkeeda maqan noqon karaa. Hana dadka nimcaha ku jiraan walaal sida daaw firis magaalada yiraahdo Arbajahan waxa la sameeyay 1978 si la sheego. Dispenser ugu horeeyna waxa la sameeyay 1992. Qofkii xanuunsan Arbajahan laga soo saari jiray rati waxa la keenay jiray grif. Hordaan soo sheego. Ma loo baahan yahay more dispensers? I don't think we need more dispensers. What we need is ku aan hayna inaan ka shaqeysino. Level 4 kana aan ka dhigna hubs. Ambulance system kana aan ka shaqeysino. More dispensers intii aan sameynin kuwi hore aan ka shaqeysino. Banani ward. In my first term, one ward one. I did 13 boreholes in Banani ward. I'm sure ku kala laga sameeyay by NGOs and agencies and government and whatever. Hadda markaan soo galnay, I think already two aan ka sameeyay. Waxay gaari hal ward in 100 ceel aan ka sameeyay. Ma dhici karto. So let's change our thinking. Haddaan awood u leh maanta degmooyinka Wajeer, oo Wajeer inaan horumar gaarto aan rabno oo 700 si marayo 100 ku shucin lahaa 100 magaalooyin weyn ay noqon lahayn, dhaqaale ay lahan lahayn. Haddaan kiriyad gareyno tuulo oo 20 qof ay degan tahay, 30 qof ay degan tahay, 40 qof ay degan tahay oo isku dilno, is it worth it? Dad ka soo rarna meel la degan yahay, gabar masaakiin ka soo raraysa oo dhalmaad ka soo raraysa,